DJ Kisiga Maro.
Jana soka molo mola leo Wajana likuwa mzuri wale wame kwa kimeo We yuri dadolo mona jana soka molo mola leo Wajana likuwa mzuri wale wame kwa kimeo Ona wajana likuwa mzuri Kakongolo kakawa kama kiburi Apo sikiza ushauri Ona kila mtari jiona pisikali Wajana likuwa mzuri Kakongoro kakawa kama kiburi Apo sikiza ushauri Ona kila kona jiona pisikali
Wedanda mechina Waunda mechina Weyule chula mechina
Uyu demu anabala
Anatoka na mashe
Una kumbi zote
Stapati istare
Uyu demu anabala
Anatoka na mashe
Una kumbi zote
Stapati istare
Chakwanza kidada kwa Kinajisha washawa Una seotani kina benda ufasabia Chakwanza kidada kwa Kinajisha washawa Una seotani kina benda ufasabia Akaka mdada jamambo na matata Kakiona bia na katika na data Akana mchumba asambo na matata Kakiona bosi na katia na data Akana mdada asambo na matata Kakiona bwana na katika na kata Uyo dada na kata uyo Anakatika shemeja na nyonga uyo Ananyongesha uyo dada na kata uyo Anakatika shemeja na nyonga uyo Ananyongesha
Wedanda mechina Waunda mechina Weyule chula mechina Welamo mechina
Baba kinakai Watoto mfumbi Watoto Dark City Furumitwa ngoyo Ya babu spider DJ Lama Top Soundi Mwamba uyu hapa We DJ Kenya Yabo sinobio Tutwa matumbu Akitu baba Duke baba Ababa kineki
Iki
Ya chondo mabishi yo Ya mtoto ashe yo Iski family